ebizibu bibi eruta birungi ovungule ndoyo jabantu omanya kwagala nuyata kwagalira ddala oyagala otegere embeera z'abantu genda ke mulago anakufisiza katatukeyo abamusajja nnyo
Jump out of the way. mutare.